kubaya fa nikuga rwa musayi kwange serunjo jobo yulite tangu matutirize esonge nkuru muzonna basudde zinali njogete eno yote zanyirwa ku yali nyumye kuba musyama serunjo jiuliriza nyo okuva mbutonda batte munsi nganoonya sirenji zale ndyeko newe batozala ekiraranga baana bange ozi n'abakadde baffe abagenda bagondagonda olw'emyaka egisukkiridde tekatte katitukyuke tetufuuke bakadde baabwe tukole nebye baakolanga ng'okkuuma obulamu bwabwe enkuyita njikutegeeze nze nzingituuyanidde ebirungi mbirabe byonna ate n'ebibi mbiyungulude wadde nze ndikonno yadde sibalirwamu baavu bannyo naye sirya mmere nabukka tukolere kiiku baatuzaala kwenvudde okubikubuuza yembeeriwo batyembi bwetukola siringi zaffe zigwawo ku baana baffe kiri kisigala kibanja so ne ku nsi tetwandituuse oba okufa mbuwere bwaffe singa abantu abo baagayaala tutwalayo sukaali yekka atanyuba baana baffe tetuzaalanga wetutwala tetuzaalwa mbakadde baffe ensalawo enkola katimpya watwongera ku nfuna yaffe tuzirikula obutuli bwonna kuyita mu siringi zaffe
ekirala nazaala mangu agaana agakunduwadde ekadde akava kuba
kubirebye nkoze bituule kati wali ansokola bantu oba teri abantu maali babanga basanyu bange kaakati oba tutegedde oba tewali abantu maali babanga basanyu gange kati nange obuteza wansi ebinyusomolambiwe mukidde kansigaze wakyalabuka kubanna batamira bwenge n'omwenge waliyo omugombugumbu kambayita oba kalifoomu ate gwe muganda wange sikuwagira bakazi lwasa enensi yafuuka nadda nze mmanyi bwembi kyanga kyanga kyalo bwe nalabanga abatayinza ne nkwata emikono gyabwe banirire bave mu bunnya ndowooza naawe wandabanga naye ennaku eri mu nkola eyo buli eyavangayo mu kinnya n'ejjambo tebaakubanga n'enjambo akubankuseere eddagala tubeewalenga batukoma kukubabuuza oli otya nti nange gyendi kigweraawo mwana wange wagambangako muteese kino kinkalubiridde gwoba kimanyi tukwanye mweddire mundi nange bwendi ate tulaganga muntu kyoyinza nekyotoyinza kubanga waliva kuketa kyonoogundi bwati bwali wefuulanga mutawuuna gundi kiri kitya nti kyekyo sebo tewekkiriranyanga eddagala eriwangula ensi abalogo batya mu buntu naye nga tobatya mu mwoyo wefuula atazanyirwako teryali na buyinza mu nsi omulogo ali kujja mu nsi amalanga kukola muntu yakanganga n'okunfi n'ogonda omuwonderenga naye nga tamanyi mutonda tagezanga akutiisetiise ngiyigidde mu bankuseere mwe mbadde ebiseera byonna naye singa nalabukadda singa ndi bulungi nannyo naye nalwawo omuntu wange abantu abo tebategeera obuntu bulamu buyamba naye nsawo obukozesenga ng'oziika bafu ku kyalo kuba omufu abatategeera kubalamu togwirananga siigwa obeera wabazaala ne katonda ojja kumunyiiza ng'oyamba beyamma byonna ojja kuba omunyomeredde omukolera pulogulaamu yebe yasalawo bajeere gwate n'obapangira ensi ekyo nkikukuutiridde kuba ekisa kye nakolanga kyanfuula muddu mbantu kasitanaawe wandabanga bintu bye nkugamba byonna nabiraba tebyali byanvu nabiraba mu bankuseere ab'okukyalo bunkuseere kati munnange tuyananga entuuyo tukozikomba kati munnange tuyananga entuuko tukozikomba ng'obutuli obuzirikidde obunuuna siringi zaffe abankuseere ab'okukyalo bunkuseere bumatubeeka bula muntu bw'okutta olwekalya buka kyokka abankuseere to make a woman to go to Rika Yavoka. Nakino Yakochiko Gamba, if he is a toy Kaviranga, to leave a Gamana Wangi, a statue of Wako Wanko City, that we were Devanko City, and Shiram Kuwako Wanko City, Nabatonori Wakarianga. Meme kutebe kiti na barono tubatweimba zamanyi natofayo nyakuvuba buganda yonna uli awali chiyanja yanja nini divandi wapizina nemuzizina mwandalage nemige minine yonna sonseke mwana rubugange batenda bate wesirita ngetala ndi munkuminya ekizibwa abazeyi baffe ekyo tuliba tukirabidde bwengaluzi wagale nnyo Ezo kubalo mbili guafe, chemvu denzi ya tutese. Engalozi wakale nyo, ezo kubalo mbili guafe, chemvu denzi ya tutese. Wake up weni na chiganga, katina wede chenga nyanga. Ngoleta purani zona, pastoru jindu kute, ngono unga ya liti. Lavate wawo nikite, sisi mpangula ze vyona. Kufugiza manyindi joka, chisigade tuetirizi Kori okoji omeruensi, uka kasenti mungu sere Neva nasa waku sere, bali vanunya kutra mtu Atene kamula mtu, teri mulala yali yali mieyo Baita mungu isi mwona, hawa subule ye kali ya moka Abera mulia